Onye ajụjụ ehekwe n'ụzọ, ọ mịa jọ na ka onye mgbu ishi. foolish man, eh? This is foolish man, eh? This is rubbish man, eh?
Ayabera lewe.